Wa au mai e se fuafuanga le Labour, mo le atina e leisi se fulu tausanga lumanai, e whaingoina o le 10-year economic plan. O le folofolanga le Labour, e mawhaiona ausia se whaasilinga, po le whaasilinga le o lo folofola mai e le Liberals I le tausanga lua afelua se fulu lua tasi. A e lea au fia e le tipiina o le 5 biliona tala I la fonga pi sinisi te tele, po le corporate tax. Na faalia le taitai o le itu wangai Bill Shorten, o le fuafuangai amata I le toe totongi I se taimi tala feangai, o ai talafu le malo tele. E le ngata ilea, na ie ta ua o le fuafuangai faingo fia o na pasi e le senate. E le pei o nisi o fuafuangai le malo tele I le tala I le tupe, le alava o lo osai saia I le maotailunga le senate.
We'll deliver better and bigger structural budget improvements over the decade. Savings that accumulate over time and stand the test of time. Unlike the Liberals, our fiscal plans will pass the Senate because they are fair and because we're seeking a mandate to implement them. We will achieve more savings than spendings over the decade.
Bill Shorten. Na sa unua fo I le sui faaolioli o le Labour I le tofi teutupe Chris Bowen o le fuafuanga le nei, wao fia I mata upu sa whainga tāo na whaia iei whaai unga le malo tele, e pei o le lafonga le capital gains tax, ma le negative gearing I le mata upu I fale.
And when it comes to the budget, we've done the hard yards too, dealing with things which have been in the too hard basket for too long, negative gearing, capital gains tax. Rorts in the vocational education sector, which must be dealt with, raising $6 billion for the budget over the next decade. Those sorts of tough decisions necessary for budget repair.
Chris Bowen. Na vaveona whaiti o ina le tautupe Scott Morrison, le 10-year economic plan o le Labour, ma ia whaingo ina o le Zoolander Economics. Na sauno fo ili minister tautupe, Martis Gorman, ma ia whaamanatu folofolanga Wayne Swan. Ai o avea ma tautupe o le Labour, na ia fola fola ai le fatau sanga so soo o surpluses po o fasilinga I le tala I le tupe. E na ia saunoa, na o aita alafu na tula I mai ai.
We can't trust Labour's promises over a 4-year period. How can anyone trust them over an 11-year period, which is what the medium term is? I mean, Wayne Swan once promised 4 years of surpluses in May 2012 only to deliver more deficits. The truth is Labour can't manage money. Labour doesn't know how to pay for their promises.
Martis Gorman. Na sa unole palemia Malcolm Turnbull, o le 10-year economic plan o le Labour, e na o se fuafuanga e tūsia I se fasi pepa, ai whainga tāo na whātino.
I see Mr Bowen made some assertions this morning, but what he's got is a glossy brochure that is absolutely, from which is absent, the type of detailed financials that you would expect from somebody who wants to be the Treasurer.
Malcolm Turnbull. Ai nisi vaeng o le campaign, na saunua se tasio sui o le Liberals, Christopher Pine, I se talanoanga ma le Waialesi 5AA South Australia. O Malcolm Turnbull, le pāle mia sili o nanga vaa I le tala whaasolopito au se tālia, e ui o lea whaato a valu masina le tofi, ma ele I mālo I se pālota na ia taita ia. Pēna ia taita ia I le vaanga wha upu whai, ai I le maua Christopher Pine, o le pāle mia sili, pe o le greatest, le pāle mia lea, ile tala fasolopito aus Italia.
The greatest Australian Prime Minister is the one we have right now. And that's Malcolm Turnbull. That's Malcolm Turnbull, eh?
Na vave ona apo ele sui ele lei nei luma le Labour, Anthony Albanese, le lafonga Christopher Pine. Ma ie whapea mai, ua toe tui lava e Christopher Pine, le papa tuo John Howard, le se fulu, fulu ma le lua tausanga o umia le tofi pane mia.
I was sitting here thinking, you know, should I spear John Howard or should I be nice?
You
and Christopher Pine just
John
speared
Howard.
John Howard. He just speared him by saying that Malcolm Turnbull was more effective than a bloke who was there for 12 years.
Everybody knows that
Malcolm Turnbull hasn't won an election yet.
Le suyere nei luma ale Labour, Anthony Albanese.